MIC, Kings up in the house. Telezina mafela, nimpolopolo shikalambay.
A big up to Mr. Goldman.
Apula ponte lo kuteko, tule chindike ntongolo shishesu. Kulete shafe, ukuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo kuteko, tule chindike ntongolo shishesu. Kulete shafe, ukuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo kuteko, tule chindike ntongolo shishesu. Kulete shafe, umuteko pafyo kule bomba.
Tipange ni wawishi panganda elono mbava na vale kutuka. Tuchinje mibele tuila tuka na ubuteko tebua kusalula. Donfua vengi vale ponta, donfua vengi vale tukana. Nangu ni wevo mulosi,
chindike ntungulu shiome.
Nangu ni wevo mubemba,
chindike ntungulu shiome.
Nangu ni wevo mutonga,
chindike ntungulu shiome. Tuila ponte lo kuteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu.
Yele,
kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba.
Fipanke ni weli genove, kutuwa chikontolo le chalo. Tempe mwesive chalo chichikulu. Nomba kwa ule buteko nga chava sana. Katula chitafo bende futule fuaya. Ula bomba ni fefe chalo chava. Ine nimpepe chalo kochileya. Vale ponte, vale bateka. Wa uwafyo uwine muponte no kufote. Vambita mufote ka. Mila ponte lo buteko, liosenga mua ula muponte lo buteko. Awe.
Mila ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba.
Yonse tu ponte lo buteko, ukwata katina mufyole chita. Zambia chalo cha mutende, tuliba mobene tuila pusana. Kupelo mchinshi ntungulu shikula lenge chalo kuwa minako. Nangu tuinga waba pusana, kwanse chie nifetu ikatane. Nangu tuinga waba pusana, kwanse chie nifetu ikatane.
Ni wanu Zambia waneshe.
Tuila ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba. Tule ponte lo buteko, tule chindike ntungulu shishesu. Kulete shafe, ubuteko pafyo kule bomba.
Beautiful song, ladies and gentlemen. It's your boy MIC, Telezina Mafela. Kings up in the house, DJ Oxygen, DJ Kumai, DJ Joske, DJ Is. Asante sana my manager, Freddy Pulinsi, son of Chief, Vena Finishing, and my managers.
Exclusive from Home Bread Records Production.